Carnival kutoka alo.
It's Carnival.
Baby naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua you.
Halo. Kuna mwiza liba simu yangu kashindwa kuiuza kairudisha. Unajua kwa nini? Mimi mjanja Kuna kibaka kapola tambo langu kashindwa kuliuza kairudisha. Unajua kwa nini? Nimeweka password. Hasa unaogopa nini we? Unaogopa nini we? Hasa unaofia nini we? Unaofia baby, you are not comfortable, 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 comfortable. Why you are not comfortable, 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 comfortable? Baby, naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua you.
Baby, naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua you.
Tunapendaga TikTok tupate na Karim light. Mina unashega bado boa. Halo.
I don't like it.
Tunapenda Snapchat tujabe vita.
Mina
unashega bado boa. Halo.
I don't like
it. Baby, aroti comfortable, 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 comfortable. Why you aroti comfortable, 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 comfortable? Baby, naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua you.
Baby, naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua you.